President Yoweri Kaguta Museveni akunyiza RDC we Kayunga Maria Museguya kubigambibwa nti eddagala mu malwaliro ga gavumenti mu disitulikiti eno libbibwa ekiviirako abantu okubonaabona mu by'obujjanjabi. Pulezidenti asinzidde mu lukungaana lw'okunoonya akalulu yakubye mu kisaawe ky'e Busaana Town Council mu disitulikiti eno ey'e Kayunga, wabula RDC Maria Museguya n'amutegeeza ng'embeera eno bwe yaliwo kyokka okuva lwe yafuna alipoota ensonga eno bagirwanyisizza era nga kati bw'otuuka mu malwaliro eddagala gye liri ate mu bungi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awadde abantu amagezi obutalinda kugenda mu kitundu kyabwe nga balina okusomozebwa kwonna, nga kye balina okukola kwe kukozesa obuyinza bwabwe bwe balina okulwanyisa abakulembeze abatatuusa buweereza bwabwe.
Kati kye mbagamba kiri nti obuyinza bwonna buli mu mikono gyammwe, kubanga twaboweereza obuyinza kwerondera banampala. Mwerondere banampala ani anayimirira ebibakwatako, ate bwe mumulonda mumubanja bw'aba takoze kye mwamugamba mugendayo ne mulumba nti otuliddemu olukwe. Era erinnya etulaga tugenda kudda mu kucekerya tukole tutya omukulembeze wa NRM oba abakozi ba gavumenti bwaba takoze bwanampala nekikizuula tumukwata oba tumugoba. Naye ensonga ekyaliko ab'ebyobufuzi bwaba takoze omulimu ogwe emyaka etaano tukola ki? Tulina okukyogerako netulaba kyetukola kwekyo.